Jo partner in crime ako lawyer walai. Weka koli boni in clay. A good example ya mfalme na queen. Ukiwaza ni real, future ni win. Umpo alipena disempo la bi. Akipitania bana, nukia manukata na kumada mami. Unafeel uko heaven ni angel mami. Wani mbona ukate kumfisha hating. Kwa wedo ya magwagi kapatelo na di. Keki itipiwe wa alike wa dhi. Mafala wakihetwa jinyonge na hi. Dunia jue kwamba kuna upendo ya ghetto wa ti. Hata kama juo ulifelutoka na iba. Lakini kwa mapenzi weni genius usi. When a genius to see, siku na siku zikapita. Wakifraia maisho topata diani. Chilling and kissing, kusikiza maneno ya watu walikuwa united against it. Boy alavoid kukua abusive, kuepuka mikosi kadidi na kesi. Akamtrust akajua kibambo na sanse hawezi mseti. But the more walizidi kuishi pamoja ndo things zilianza kufall apart. Shodi akitoka kuenda kupiga sherehe atarudi morning akiwa hangover amechoshwa na dance. She repeated behaving like that. Ikakuwa ni habit kuwacha hawezi. Boy akashindwa dealing with it. Issue ni heavy. Kumbe bitch ni crazy. Paul McKenzie chaki sasa analia kitusi mapenzi. Wahenga walisema kila kitu pe wakati. Alafu takuja juo kweli badai. Si argue ni true. Geto wanaume wako sita sabiz. Na wingi wanaswanda opportunity na dick. Bila kukumbuka incha wako fiti ndani wa sick. So kinga disease. Jiji mali ni asako mbagi wanashare kama brother na sis. So mode usijamu wakifinga your bitch. Zoli alianza kukupressure udu. Mecho anataka mwishi kama ya jukes. Metandao mwanyoshe vitu flash and location ni dupes. Cheating allegation kuambiwa sinu. Jana lionekana ndana dinga na hook. Ukimuuliza anadai approve. Drama analeta utadhani ni suu. Mamba nilibuka kamikazi lepu. Likucheza mata kwanza mata pili mata tatu mata ino. Balakini ukarudi so mjinga ni who this. Sema mekufunja mguu. Next sema mekufrongi kukutuma majuu. Kukutuma majuu.